yoga.
Kamar ma tarta kamar ma ye id kala magan tod kamar ma dunida kaliga macsuumay aftayduna kula midowday.
Thank you.